Unanipeleka nyumbani, nipe furaha, hivyo, hivyo, mpenzi na kupenda. Niambi unanipenda pia. Kijana, you too fine. I love the way you make me smile. I know you'll never leave my side. Oh, how I love those eyes.
Yanazungumza nami.
When I'm with you, nina amani, cause I have you. No one else completes me.
Unanipa furaha.
Unanipeleka nyumbani, nipe furaha. Hivyo, hivyo, mpenzi na kupenda.
My beauty in your eyes.